sione haya. Adi wanasema niko faya. Madems nimebeba hana laya. Wote mali safi ya ulaya. Fomu ni kusele ni ka holiday. Warembo tuko nao hatuenda way. Tuna manga hapa guna take away.
Shiki shiki bamba.
Basi tetema machali wenye jicho wakishangilia nisho zile alikupa mama icheza chini girl basi inama aki umekuli for the final vile unavunja hiyo spinal itwende keja nikupera
shiki shiki bamba.